ਤੇ ਪਈ ਆ। ጠለቶቴ ነገምቴ አሜሪካ ፊ ካናዳ ጅራታኒ ሜሸ ሰጋጅል ፈያ ዶላራ ኩም እብ ሰዲ ታጀለኒ ቀርቃር ሳናርገታ ሆስፒታል አዳ ነገምቴ ትርገኒቲን ቱርባን ደብረችን በይ ወልመቶ ደቢሰን ዶላራ ኩም ሶዶማቲን እርገኒ ጀዳ እትጋ ከተማን ቀርቃር ሰና ኦቦ ጅግሳ አለማዮ አትላንታ ራ እትጋ ከተማን ሆስፒታል ከና ኦቦ አዳሞ ሽፈራ ረኮ ሆስፒታላ ከናቲ ፊ ቀርቃር ሰርገታን ረቲ አካነ ጀዴ ያለነት
ወጥኒ ሆስፒታል ሲን ከቡ አርኪቻላንሳ ሜሻሌን ተጋጅሎን ላንሳ መንቸኬሳ ቱረኒ ኡሙሪ ፍጡራን ከንከኤ ገሞንሳስ ኡሙሪ ከምጭቴ ተው ሳራን ከንከኤ ኢባ ቁልቁልና ሲኒ ተጋጅለ ፈያረቲ አከኒ ቀቡዳ ኢረዲድድኒ ከንዱበታ ቱሬ ጅቹዳ
isa kana gara bulchisa oromia oki wajira faya oromia ti wan iyatan qabdu
eye akka karrate e istantun motmanan oromia ti ogganan biro egum faya oromia skalati dan asitar gaman turan ummata nanno kana jiru yero dubisu rabdu fani isani tis kesu mabavne rakila hospital ichi kabu ittimu urradarbe barre sama seratin tanga fanne ti abdinu la saniru abdisana kesa ijarsi jamo hadoli tida ani fi la fadaini kesa ti kunun sadonsa boda ittargati walakka sa ministere ibn safayati walakka jamo biro ibn safaya oromiyati lokilmo bajeti sa motumana anno ti kali uwifamu amma ijarsa ti galle jire chuda nanno milena saddemi torbati
garu mi onni atikesa qabdano kana ammayati
ni ijiru bayensa sadarka tuma gari rajira jitu dandenya kanichi tajajili kenna majuru mashini x-ray ni satau kani ultrasound ni tajajila kenna majuru birri gudda dan ministeri edin safaya fi birun faya walin taudam kani tankenna ni tajajila ulana kenna jira jitu da finlanda ama ogisi sadarka kanati jiru timmo meshale ulana kanati faya dame ibe kanan dranallo internet namoti di manwe basi gurdat basaturan padar kar makanati addabaye itti tajaji yakani sina majin gajechu
igara kinni guddani manichu matu dullo musati jechu
eyi manichu matu dullo masarran kan kai damale sadar ka humna obesatin anga yotikati bajeta motumatin obeyi scenario kinmo specialisteta tagalto jivajira akimoti wali gala hanga tajajila ummata kana afkenu dandani baayi nisani ti e ganiru majiru jitsu dandenya kana buketti galiru ma argatu kesa specialisti chabalate wallanu dandau specialisti kan imaging video filmo radiology dan e tajajilu dandau kan qoranna di kesa filmo pathologist isan kana ti dabalame kontra kan ile hospitalichi katarate tajajila akanni kenna jiru daichu
ega akuma maqaan saa himu hospital naqamte kuni referral hospital yookaan iddo biraatti wanti dadhabame kan namni gara sanatti ergame gargaaramu jechu ummata magaalaa naqamte duwwaatuun ta'in ka iddo adda addaa iddo sana dhufuu danda'u keessummeessaa jirtuun dandeessu
eeyyi amma yeroo ammaa kana yoo baay'atee baay'atee hospitaala kanatti hin hanqata jennee kan yaannu tajaajila MRI yookiin immoo kan CT scan deeggiramee tajaajila kennamu qofatu hafa jechuu dandeenya.
Sireenoo ga'aadha?
Sireensaan baay'inaan sadarkaa kanatti ga'aadha jechuu dandeenya. Amma naannoo siree 300 waan qabuuf tajaajila sadarkaa rifaraalaatti yookiin immoo sadarkaa moggaasa maqaa isaatiif tajaajila kennamu. dandau hiikenna jenneeti ilaalaa jirra jechuudha. Umurii fixuu gamoo isaa jinsi wal qabatee haa ta'u. Sadarkaa ministeera eegumsa fayyaatti green light kan itti arganne jira amma sa'aatii kana.
Isin gargaaruuf?
Eeyyee hospitaaluma of danda'ee sadarkaa olaanaatti kan tajaajiluu danda'uu fi siree 400 kan qabu naannoo miliyoona 840 kan jalqaba tilmaamamee fi harka walakkaasaa sadarkaa mootummaa naannoo harka walakkaasaa mootummaan federaalaa uwwisee ijaaruutti gashuudhaaf kan isaanii jalqabdiirra jiranis akka jiru jechuudha.
Egaa rakkoo hospitaalichi qabu irratti uummanni magaalaa keessaa birmate akka ture gabaasneerra akkuma sanaammoo namoonni magaalaa naqamte keessatti dhalatanii biyya alaa adda addaa keessa jiran biyya keessa jiran gargaaruudhaaf carraaqaa turuun isaanii yaadatama. Kan biyya alaarraa ergame mi'i sun eessa ga'e?
Hospitaala kana gaafa jalqabaa gara hooggansa kanaatti dhufnee ilaallee fi mootummaa duwwaadhaan tajaajilichi waan uwwifamuu hin dandeenyeef abuti gadab jarsulini biya ummata magalati sagne itarbitizni tanarra da bachuran ofisani ti wandandan mallaka minbarra kuturra jalkabe challa dani budget motumma ofarka kabani sektoroti motumma dulcinsi magala wangutsi dandan erga budani bodde ilmi kun jiratuta magala na kanti hatu diasporan di alajirani kana ada aniki meshale tajadlo walansati polan wantota dudullo mani bituda praktikata anille fakkenya homma meshale tajadlo yalati polan kani kabalafe yalu kritikan oda olana kaban degersa tajadlo yala addadati diskanolu meshale irmasae anga majinini ultrasounding baye latestitae niadin gadda ubikana kesa tukundanda ama ini containerin ini eran toko kabiye gara gara kan kabu dituda miata jajila wallanza gutu kan te meshale itu korra gel kabe hanga meshale amaya machine ultrasound dibri milena gudda dam bitamuti walitika ba mesha sala me dife story hospital chat gali kai rajichu gana sechane kanadabab nu fi toko toko sa lakovne gana modela kuda sagali kan hospital kanati lakovne ga shine ministere dum tafoya deshi sura fi adin tara kan jiru tawkin kun kuna kallu istika ba mai dife rakko hospital kana furu fi chochin goda ne dirmannan hospital kana goda ne sadarka gudda da
sila MRI kasu fa fi rakkanna jettan wana ta fi kaba
ita amma kana MRI fi CT scan fi in kabu in kun gara diaspora nan no Australia jirani wada kan mun cinan ejiru
shakana kan erge jolle biya kam nanno kam jirani
jolle ala tuta nanno na kamti ala jirani kan nanno Canada biye ce jirani da kan magala na kamti kofa miti ta ya dilli wasu dalli kun kenno dan bidullo da jalkabe asosa da jalkabe in babba moran arran li da balate ti tajajila kan ni sen nabiru je chura in matanan no kana no birmatani jalatni ke nya ba ye gudda ke suma kan makasa ni ofne garan ke ni rohundu ma kan isambra addabau hindan de ni makasa ni kana ni de ni juru garu warra kinde ses isange sa addadurum ma dan obule sete ni jissala ma yo ba ye jalate fanna gumnani mallakani yerozani kinnani kanin rafi irmatar hunda zani warinun deginus warinun hindeginus galadni kenya isani ki gudda akate charran makananan tilisu barbada
obbo adamu shifarra hoji gaggesa hospitala naqamte deedina latani feddu galatoma
atifayya tay galatomi